njengoba ngomuntu okukholelwayo ukusebenza kanzima imlo ngesikhathi ngiqhubeka ngikhula ngiqala ukuqaphela ukuthi ukusebenza kanzima kuze kweqe kunakho okusithekile ongawubungozi ilokho kanye ke okusithekile esizokhuluma ngakho namhlanje okwama ngiqale ngikubingelele ngikwamukele ngithokoze futhi enkosini yethu efresh ngingusibalo BT wakangema ongumlomo kaBenedict weChristian Talks intshisekelo yempumelelo ilokho kanye abantu abakhathazeke ngakho usuku nosuku emhlabeni wonke kwabanembele futhi ukufuna ukwenza okuhle kumbe ukukhula ngokuhle okwenzayo kuyinto enhle kodwa ma sekujombele esigabeni esithize sekuyinkinga kodwa baningi abantu nami ke ngaphila futhi kanjalo banikele izinto eyisemqoka kakhulu kubo imishado yabo ukuba seduze nezingane zabo nomdlandla ukuguqula umphakathi okuwo ngokuhle konke bakubeke altari ngenhloso nje yokuthola impumelelo kwesinye isikhathi ufanele ukuyibuza ukuthi kungani abanye abantu besebenza kanzima kangaka futhi uma kuyimbuzo leyo obuyibuza yona ngakho angisho ukuthi awuyena oqala ukubuza kahlehle eminyakeni eyo 3000 eyadlula inkosi ka-Israel uSolomon yabhala yathi uma uzobuka lapha kumshumayeli 4 verse 4 futhi ngabona wonke umshikashika nakho konke okwenziwe ngekhono ukuthi kungumhawu womuntu ngomakhane wakhe nalokho kuyize nokufuna umoya amazi kaSolomon lawo ngakho umbuzo onzima kuwe uma umuntu osowangenwa ukusebenza kakhulu ukuze kweqe kusezingene elingakanani kuwe okukule nkulumo kaSolomon uma ungasho ngokwethembeka nangokusobala kungani kuwe okumoya okushikashikela ngenxa nje yokuthi awufuni ukwedlulwa ngabanye abantu bangabe nezinto eziningi wena ongenazo ungasho hlobo sami nanti izwi lesexwayiso nalokho kuyize nokufuna umoya ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje uyithwale devotion efresh nsuku zonke sithumele WhatsApp kunombolo yethu ethi 067 706 0077 angiphinde 067 706 0077